sebuka lwaleero mukyala nsonga kye kumambaaza okugenda mu nkoko njagala mmanya ekiriyo ki ebyekanolemu okubitaanya otijja nakola kikyondowooleza mwoyo songa wansaba nti weekolere n'enkiwagira n'abaana b'obakozimbye kubanga tewali abalongoosa agenda ku ssule nze neegololera ku makya ate nga n'amasaati mangi gati gesijalaba basimanyiwa wenfunira ng'omuntu gwe nawesa okunnyamba nfudde mbuzi bwannyini mu bukambaze nze sooko gyondaga amasaati gange gyogawanika
Sireka mwana watu kunonya obwo buyinza bw'oyolesa bwali bwa mirembe giri byolowooza byerabye guno omulembe gwa kukola bw'ogayalira ensi kati ne banno bakyewuunya bwe kiba eky'abaana nja papangira omukozi n'engoye zazinjoleze olw'ekikuliisa obuwuka ndabe weekinaavanga ebyawaka mbigonjolere wakyawoloma lwakkeera seri yamala esande etalabye mukyala waka sente kati yetufuga tuginoonya lwakifuba n'abamuzi beetunza ye nga ŋŋamba nti ammaneja nti nkereyerwa mwami ndabanga mutyoboola olwo olunaku lwange lufe kuba ntijja n'amasaati ow'ekitiibwa gatalaba ekooti gwe
binene kandage kubwanyiri mwekonda linzigwe ejemirimu jawanika amanya jikuma yenga mmekezo zofuna yezina byennaku wanojja nongamba nti nkuluuse naagirira ntya gwotasiiga kazigo mulimu kyogutadda waka n'embeera tayina kigendererwa kyenye ekirabe kasita okisimbula todda obanga bosi woyakambuwala nze nja kuluma okukolako okutuuse wala oba mukama wo yakwemugunya gy'obuŋŋamba n'entawakazi kunduze omulalo wo yakundadda tezikyakamwa ente nsibeeteriira wala mbuli lwogita okutaaya yesomba galusu lisanga akalannabye mu lugo n'olyoka omanya amasaati gange gw'otagolola lwakitombala mu kabuntu nze sooko gyondaga amasaati gange gy'ogawanika nga nkyali muntu
trafiki jamu onozimala eddi mukwano wandiyambye nesibumwa ye nnyabo beyanjagaza edda kenzireka n'engenda jja kuva okweyerudde ababikka ebibiri ebyo bye tulaba olunaku lwansaze ndumulule n'ojula okulya ekatambula go n'okuba omukyala kibi sekanyo byokoze nsanyuse bakutende bwayine fujjo nsejjayo ebisatu byosawo nakola kinga wanzi gye waffe tetugenda wala
mujara ne bola bankalubyo bwedda nagenze okubala abalamu ng'omwezi tukutte gwa kusatu kumbi omuntu eyakeera n'enkwasa ofuuse wakuyigiriza nywe sentezo Onunya zikutu za mulugo Yabwe zikuwa kujiwate chino zotu nyo Onunya kwefu masenga Mbera ngumu mfalumi wa makago Ngogoro mundo yosako
Ezo wenda sina kufuna
Waji baba
Ate kwenga watende kwa Ogunju de
Njogera kukoro kosori na uzata iwani Mumazi mampuli la umili
Watu mikanuru
Mwete musasira
Kwate sati zizino
Mzija
Opangu te
Kambale na kusajiko Evi gambu mfuku mudeka Tonda ya nabibanya
Jana kuru wapajekola
Omu moja kalira
Tumwajika inenuku
Yeah
Tondega
Bate karuba lwa goloko Sana yunga woko Zemiri mkola sijibani
Wacho mekanoruma
Na mwete musasira
Kwate sati zizino
Mzija
Opangu te
Kambale na kusajiko Evi gambu mfuku mudeka
Jana kuru wapajengola
Omu moja kalira
Tumwanyika inenuku
Yeah
Tondega
na Bate karuba lwa goloko Sana yunga woko Za wota lakati ndinyilimu
www.mp3ugandanmusic.com